ndino ndinombuzi bya studio senza izinto ezizophambanisa abantu ke ngoku mfundeni ndiyaxelela wena ithini
izawufika xa sesithi uye yena ofake izimotions ngaphakathi kwedrifu
wena uthetha ntoni xa usithi izigodi azikho kwezi zimotions ezisenzayo emfundeni ebasement ewena ewena efondini sesendile ngoku bathe kuthina siyithathe sijongise phezulu wathi kum uzawuphuma uzawuphuma from publicity
dada oh. Okay okay shabai okay feli again sasa dada
what's up
what's up again
senza izinto ezizophambanisa abantu ke ngoku mfundeni ndiyaxelela wena ithini
izawufika xa sesithi uye yena ofake izimotions ngaphakathi kwedrifu
wena uthetha ntoni xa usithi
izigodi azikho kwezi zimotions ezisenzayo emfundeni ebasement
wena wena efondini sesendile ngoku bathe kuthina siyithathe sijongise phezulu wathi kum uzawuphuma uzawuphuma from publicity
dada oh. Okay okay shabai okay feli again sasa dada
what's up
what's up again
stop
seka fika Itolo li puka kase fika Ispika sa puka kase fika Fika li gochwa kase fika Itrexut uzu ipaka seka fika Itolo li puka kase fika Ispika sa puka kase fika Ifika li gochwa kase fika
Wazajak, udumu ni temite Temite, tizum nigin futumal Infutumal, wadumal